kubidde essimu kirungi nnyo mu sitatimenti ya Kenzo weyabadde ayogera yatandise ng'agamba Grenade yamugamba kuba nze nina evidence nti mbadde njogera ne Grenade omuntu gwe yagamba Kenzo nti omukyalo oyo mubi kuba yalaga Kenzo ekifaananyi nti ndi mubi kumbe Grenade akolagana nange ayina ensonga lwaki yagamba Kenzo ebyo sijja kubiyingiramu byabwe kati kirungi nti Kenzo naye akozesa statement emu ze mbadde nkozesa mu voice note eyo kuba nange mu voice note yange nabagambye Grenade yangamba kati nga naye Grenade bwe yamugamba n'ekirala Kenzo ekyo kyayogera agenda kumpeereza ebbaluwa antwale mu mbuga z'amateeka era ebbaluwa ngirindiridde ne London gye mbeera kubanga nze soogerangako nti ngangamba nti Kenzo okola kino wabula nayogedde nti abantu bangamba but thank god ebintu ebimu bankubiranga screenshot ne babimpa abantu abatumanyi bangi fokusinga bitumanyi so ne bankuweereza ekiri ene Dubai eyo season gye baagenda e Dubai baagenda abannayuganda bangi babaliyo nga 30 naye namuweereza naye ku snapchat ne mugamba laba abantu bye baboogerako kiki ekigenda mu maaso kariya ye ey'okuyimba togifuddeeko nawe mukulu Kenzo njagala olabe kino nkeera ntya okubeera nga saagaliza kariya ya Grenade nga bwe yakulimba ng'ate nze namusasulira ssente ezaagenda e Zambia kola video shoot.